We heard about our theme, and I'm going to read a passage of scripture from Genesis chapter 39 concerning Joseph.
Bese sonke ke zwile ngesihloko sethu salezi inkonzo, nami ngizovula encwadini ka Genesis isahluko samashumi amathathu nesishagalolunye.
We'll start in the last part of verse 6b.
Sizofunda ke ingcenye yesibili yevesi lesithupha.
Genesis 39 verse 6b.
Incwadi ka Genesis isahluko samashumi amathathu nesishagalolunye sofunda ingcenye yesibili levesi lesithupha.
Now Joseph was well built and handsome, and after a while his master's wife took notice of Joseph and said, "Come to bed with me."
UJosefa wayengumgembeleza eyigeza. Kwathi emva kwalezo zinto umkankosi yakhe waphonsa amehlo kuJosefa wathi, "Lala nami."
But he refused. "With me in charge," he told her, "my master does not concern himself with anything in the house. Everything he owns, he has entrusted to my care. No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How then could I do such a wicked thing and sin against God?"
Kepha wala, wathi kumkankosi yakhe, "Bheka, inkosi yami ayikwazi enginakho endlini. Inikele konke okwayo esandleni sami. Ayinkulu kunami kulendlu, futhi ayingigodlelanga lutho ngaphandle kwakho kuphela. Ngokuba ungumkayo, pho ngingenza kanjani lobo bubi obungaka ngone kuNkulunkulu na?"
And though she spoke to Joseph day after day, he refused to go to bed with her or even be with her.
Kwathi sakhuluma kuJosefa izinsuku ngezinsuku, akamlalelanga ukuba alale naye.
One day he went into the house to attend to his duties, and none of the household servants was inside. She caught him by his cloak and said, "Come to bed with me." But he left his cloak in her hands and ran out of the house.
Kwathi ngosuku lumbe engena endlini ukuyokwenza imisebenzi yakhe, kungekho lapho phakathi noyedwa owendlu. Wambamba ngengubo yakhe wathi, "Lala nami." Kepha washiya ingubo yakhe esandleni sakhe wabaleka wagijimela phandle.
We'll end reading there.
Sizogcina khona lapho ukufunda.
The words I'd like us to especially focus on are these words: "How could I do such a great evil and sin against God?"
Amazwi engifisa sigxile kuona ilamazwi athi, "Ngingenza kanjani lobo bubi obungaka ngone kuNkulunkulu na?"
Here we find a young man, like many of us are young people here this afternoon.
Kulendima sifundile sizwa ngensizwa encane efanayo nabanye bethu abakhona laphakathi kwethu.
Joseph was a young man and he was away from home. He was in a foreign land, in a foreign country, with a strange family.
UJosefa wayengekho ekhaya kodwa wayeyisihambi ezweni engesilo elakhe.
And while he was there, he met up with different challenges in his life, just like you and I will meet up with different challenges in the course of our life.
Kuthese lapho kulelo lizwe wahlangana nezinguquko eziningi. Njengoba nathi empilweni yethu kuzohamba kuhambe sihlangane nezinguquko eziningi.
But there was one thing which helped Joseph in whatever situation he found himself. He had decided, "I will not sin against God."
Kodwa kukodwa kwamsiza uJosefa kunanoma yiphi ingqinamba ayihlangana nayo kokuthi akayimisele ukuthi one kuNkulunkulu.
There are many young people that when they are away from home, They start doing things which they never did when they were at home. At university, they start drinking. They start flirting. They start living immorally. Things which they never did while they were at home.
Baningi abantu abasha abaqala ukwenza izinto abangazenzi uma besekhaya. Uma besenyuvesi bayithole sebeyimbandakanya notshwala, bayithole sebengayiphathi kahle ngokwesimilo, benza izinto engalungile.
But Joseph held on to that which he was taught when he still lived at home.
Kodwa uJosepha wabambelela kulokho akufundiswa ngesikhathi esasekhaya.
While he was at home, his father taught him to fear God and to serve God.
Lapho esasekhaya ubaba wakhe wamfundisa ukuthi akamesabe uNkulunkulu amhloniphe.
He told Joseph that God created this world and everything that's in this world.
Ubaba wakhe wamtshela uJoseph ukuthi uNkulunkulu uyena ongumdali wakho konke lokho esikubonayo khona kulomhlaba esiphila kuwo.
Njengoba namhlanje abaningi sebekhohliwe indaba ukuthi lo mhlaba kanti kunomnikazi wawo esazoyiphendulela kuyena ngelinye ilanga.
As many people, it seems as if they have forgotten that there is an owner or a creator of this earth whom we are going to stand and answer for ourselves in front of him one day.
Namhlanje abantu bayaphila sengathi akekho uNkulunkulu noma sewagugu uNkulunkulu.
People are just living as if there is no God, or maybe God is an elderly person.
Siyadudana ebubini, siyakhohlisana, kanti khona umnikazi walomhlaba esazoyiphendulela kuyena ngelinye ilanga, ngiyakutshela, luyezo lolusuku.
We are busy deceiving one another, encouraging one another to be involved in all the wrong things. But I want to assure you that one day you will be reliable for all the things that you are busy doing.
His father told him that when God created Adam and he placed him in the garden in Eden, God said to Adam, "You are free to eat from any tree in the garden, but if you eat from this tree of the knowledge of good and evil, you will surely die."
Siyakhumbula emtshela ukuthi uNkulunkulu wadala u-Adam. Wayesembeka entsimini yaseyideni. Wayesemiyala ngomiyalo othi ungadla kuzo zonke izithelo noma izihlahla ezikhona la entsimini, kodwa ungalingi usithinte lesi esiphakathi nendawo. Ngoba uma udla lapho, uyoqala wazi okuhle nokubi.
And then he also told him what Satan said. Satan came afterwards and spoke to Eve and said, "Did God say that you may not eat from any tree in the garden?"
Wayesemtshela futhi nalokho kwashiwe inyoka iqondise ku-Eva ukuthi ngabe uNkulunkulu ushilo ngempela yini ukuthi ungadla kuzo zonke izihlahla kodwa hayi lesi siphakathi nendawo na?
He actually said, "Did God say you may not eat from any tree?"
Wathi uthe uNkulunkulu ungadli kuzo zonke izihlahla.
And then she said, "No, we can eat, but not from that tree. God said we'll die."
Whoever why say ichazela inyoka ukuthi uNkulunkulu uthe singadla kwezinye izihlahla, kodwa hayi kulesi siphakathi nendawo, ngoba uma ke sadla kuso sizofa nokufa.
You know what Satan replied to her?
Uyazi ukuthi uSathane waphendula wathi,
ngoba ithi iBhayibheli le inyoka yayinobuqili kunazo zonke ilwane zasendle abezenzile uJehova uNkulunkulu.
As the Bible tells us that the snake was the most cunning animal that the Lord has created on earth.
God said, "You will surely die." Satan said, "You will surely not die."
uNkulunkulu wathi uyakufa nokufa, kodwa uSathane esebenzisa inyoka wathi aniyakufa nokufa.
He went directly against what God said.
Waphambana mathupha nalokho uNkulunkulu ayekushilo.
Do you know that till today, God says, the soul that sins will die.
kuze kube nakalokhu namhlanje siyazi ukuthi uNkulunkulu uthi lowo mphefumulo oyimbandakanya nesono uyofa nokufa.
Siyaqonda yini zihlobo zami ukuthi namhlanje uNkulunkulu usaphimisela lamagama ukuthi umuntu onayo uyakufa nokufa.
Do we understand clearly, brethren, that the Lord is still saying the same words, saying, anyone or everyone that's indulged in sin will die?
Kanti no Satane, kuzokube namhlanje, uyabakhohlisa abantu ukuthi hayi aniyukufa nokufa.
And even today, still, the devil is still deceiving many, saying, no, you won't die.
Whoever wamkholwa uSathane wadla emthini lapho uNkulunkulu eshilo ukuthi ungadli khona.
And Eve was deceived and he chose to obey the snake. And then he ate on that tree that the Lord reprimanded him not to eat on.
Yes, she did not fall over and die immediately. But spiritually, they died on that day.
Yebo impela yena akawanga wafa khona lapho kodwa ngokomoya wayesefana nomuntu ofile.
And they suffered, I can tell you, they suffered because of their sin afterwards, just as you will suffer from the sin that you commit.
Ngifisa ukuqinisekisa impela ukuthi bahlupheka bahlukumezeka ngenxa yokuyimbandakanya nesono. Uma nawe uyihlanganisa nesono impela uyakuhlupheka uhlukumezeka.
In Romans 6, verse 23, it says, the wages of sin is death.
Incwadi yabase Roma, isahluko sesithupha, iverse lika 12. Lithi, inkokhelo yesono ingukufa.
6, verse 23.
Isahluko sesithupha, iverse lamashumi amabili nantathu.
But what does Satan say? He says, you will not die. You will have fun. You will have fun. You will enjoy yourself. Uyojola, uyijabulele, uyenjoya ilife, ube umuntu omusha, ngoba, hawu njengomuntu omusha, hawu kunezinto eziningi ungayijabulisa kuzona, ngeke ufe ngezono zakho.
Kodwa uSathane wabakhohlisa wathi hayi ngeke nife, kodwa nje ningajabula. Because as young people, the Satan may deceive you and tell you that as a young person, you must enjoy yourself, live your life.
Let me inform you of some things that you may not be aware of. Do you know that before HIV and AIDS became well known here in our country, Reverend Stegan was already preaching about it?
Ngabe niyazi yini ukuthi ngaphambi kokuba isifo segcikwane lengculazi libe usanda nezwe, ubaba umfundisi wala ekhaya wayeseke washumayela ngalo ngaphambilini.
He warned people against living an immoral life.
Wayesebaxwayisile abantu ukuthi bangaphili impilo yokuyiphatha kabi maqondana nezimilo zabo.
Do you know that HIV and AIDS has not stopped in our country, even though there are very few people who speak about it?
Ngabe niyaqonda yini ukuthi isifo segcikwane likamashaya bhuqe kuze kube kalokhu sisaphila siyababulala abantu noma bebancane abantu abakhuluma ngaso?
In 2018, in South Africa, 7.7 million, almost 8 million South Africans were living with HIV and AIDS, which is a result of an immoral lifestyle of just sleeping around.
Ngonyaka ka 2018 kuphume ibale zithi u 7.7 million noma nje kusondela ku 8 million abantu labo akade bephila nesifo sikamashaya bhuqe sengculazi okuwukuthi bebephila impilo yongayiphathi kahle beyimbandakanya ngocansi.
From the age of 15 to 50 years, 15 to 50 years, in that group, one in five people has got AIDS, 20%.
Kusho ukuthi uma usukela eminyakeni u-15 kuya ku-50, u-1 over 5 wabantu baphila naso lesi sifo segcikwane lengculazi.
In 1 year, there was 240,000 new infections. That is 250,000 of people.
Kwatholakala ukuthi 240,000 wabantu abasanda kuthola lesi sifo segciwane lengculazi nabo babali.
71,000 people died in the year of AIDS.
About 71,000 bona sebedlulile emhlabeni ngenxa yaso lesifo sikamashabhu.
We're just speaking about South Africa.
Sisakhuluma nje maqondana neNingizimu neAfrika.
If you look at the whole world, the highest rate of HIV and AIDS is in Africa.
Uma ubheka umhlaba wonke jikelele izibalo zithi igcikwane lengculazi libhidla ngekakhulu ezweni laseAfrika.
And if you look at Africa, South Africa is the country that has the most people with AIDS.
Mawubheke emazweni aseAfrika, kuyatholakala ukuthi izwe laseNingizimu neAfrika ilona lizwe elinenkinga yalesi sifo sengculazi sikamashabhu.
And I didn't find that statistic now, but I know from previously, if you look at South Africa, the highest rate of HIV and AIDS is in KwaZulu-Natal.
Noma ke ibalo ongayihlolisisanga manje, kodwa phambilini ibalo bezifakaza ukuthi la KwaZulu-Natal iyona ndawo noma isifunda esinabantu abaningi abanalesi sifo sengculazi sikamashabhu.
Kodwa uthini uSathane? Hamba ujole, hamba enjoy life, ngeke ufe. Kodwa uthini uNkulunkulu? Mawusenza isono yokufa nokufa.
But the devil is busy deceiving people, saying, no, you can enjoy your life, you can be in a relationship. But the Lord is telling us that if you indulge in sin, you will die surely.
Everybody knows and is aware, those people who are concerned with these things, they are aware of the problem of teenage pregnancies.
Wonke umuntu siyathemba ukuthi unalo ulwazi noma uyayiqonda inkinga yokukhulelwa kwabantu abasha.
10%, more than 10% of any child that is born from teenage mothers. That is also here in South Africa. Mothers of the age of 15 to 19 years old.
Khona la eNingizimu Afrika kuyatholakala ukuthi 10% weingane ezalwayo zizalwa izingane eziyingane naze zabantu abasha. Khona la eNingizimu Afrika lezo izingane zibalelwe eminyakeni kusuka ku-15 kuya ku-20.
10% of all babies are born from teenage mothers.
Izingane u-10% wazo ezizalwayo zizalwa ezinye izingane nazo ezisencane zeyabantu abasha.
And so people come with their solutions. This, they say, will solve the problem.
Bese bayafika abantu bathi baphethe ixazululo bazokwazi ukuyisombulula le ndaba.
Now I want you as young people at a conference for young people to use your mind, and you also think as you are seated there, what is the solution to this problem?
Kodwa ke ngiyafisa njengabantu abasha abakhona kule ndawo ukuthi nike nisebenzise imiqondo yenu nicabangisise ukuthi siyini isixazululo kule nkinga esibhekene nayo.
We should be children when it comes to evil, but we should not be children in our minds.
Simelwe ukuthi sibe yizingane uma uziwa ngasekuyiphatheni kabi. Kodwa emqondweni wethu nokho akumele sibe yingane.
So there are people that say, you know, the solution is a piece of rubber. Condomize, they say.
Bakhona ke nabanye abafika nesixazululo sabe sithi umele ukuthi usebenzise isivikelo leso sibizwa ngecondom.
And they come with CSE, comprehensive sex education.
Sebeqala ke nokusungula manje isifunde sibizwa nge CSE okufundiswa ngezocansi emabangeni aphansi ezikoleni.
They say the problem why we've got so many teenage pregnancies that girls cannot continue with their studies is because we're not issuing condoms in the schools.
Baze bakuphimisela ukuthi izathu esenza ukuthi lamantombazana asemancane akhulelwe ahluleke ukuthi aqedele izifundo zawo ingenxa yokuthi abawakhipha amakhondomu anele.
They say it is the right of the man, the young boy at school, to have condoms, and it's the right of the girl that the boy has got a condom.
Bayakuthizelela futhi ukuthi kuyilungelo lomfana ukuthi ayivikele naye abe necondom kanye naye owesifazane futhi ayiphathele yakhe icondom.
And they want to promote, they say we need to have free condoms in our schools. That will solve all our problems.
Bayaqhuquzela ukuthi kuzo zonke izikole kumelwe akhishwe amakhondomu atholakale.
And they say A, B, C. Abstinence, behavior change, and condoms.
Bazeke bakwenze kube u A, B, C. Bathi indlela yokuyiphatha ephezulu nokuyiphatha bese ke befaka ne condom.
And but they make the A and the B very, very small. And they make the C a gigantic C, that all that you can see is the C for condom.
Kodwa ke lezi inhlamvu noma sonkamisa ababhala babebancane u A no B. Kodwa u C ugqame ngalendlela yokuthi ungawubona ngisho ungayifakile izibuko indlela osukugqame ngayo.
But there in Uganda, President Museveni, who is still the president there, he changed. He said, no, no, no. Let's stop with this CSE in our primary schools. We'll only teach abstinence. That means that you just keep yourself pure. He said, children at school, they should focus on their studies. They've got no time now to start a permanent relationship that they can see after school.
Kodwa ke ezweni lase Uganda uhulumeni wakhona okuwumuseveni osaphethe namanje usekhipha isiyalelo sokuthi kungcono iyekwe le ndaba yokufundiswa ngezocansi ezikoleni kodwa bagqugquzele ukuyithiba abantwana ukuze bezogxila ezifundweni zabo.
And he said the following, I will open war on condom sellers.
Wayeseke esho lamagama alandelayo ukuthi uzoququzela impi eqondiswe noma ebhekiswe ngqo kwezamakhondo.
Instead of saving life, they are promoting promiscuity among young people.
Esikhundleni sokuthi bavikele impilo yabantu abasha, kodwa kunalokho bayayibulala, bayenza ibe incithakala impilo yabantu abasha.
Children in school should emphasize education, after which one can look for a partner and start a lifetime relationship.
Kodwa ke ikoleni kumele kugqugquzelwe ukuthi izingane zigcile ezifundweni zazo uma ke seyiqedile seyingaqala ke zixaxake ngokuthi zibe nophathini abangaphila nayo.
And even the Church of Uganda, they also made a statement. They said all sex outside of marriage is fornication or adultery.
Ngisho namabandla khona ezweni laseUganda asekubeke kwacaca kwagcizeleleka ukuthi ukuyimbandakanya nezocansi ngaphandle komshado kuwubufebe noma kuwukuphinga.
Now you may think that people are very happy that there's a leader that takes such a clear stand.
Ngabeke abantu bayakuthokozela yini ukuthi kunomholi ophumile nje iqhubu wamahedwa wathi yena uzokumela lokhu akakushona.
But he received and is still receiving a lot of criticism for that.
Kodwa ke esikhundleni salokho uthola ukugxekwa okuningi kakhulu.
But now I want to tell you a story that you can all sit up straight and listen to this. Even the young ones, I'm sure they will understand.
Ngiyafisa ke njengamanje ukuthi nginixoxele indaba ethize. Ngifisa ukuthi nihlale nonke niqonde ngisho nalabo abancane balalelisise kahle le ndaba.
Just look next to you and make sure everybody's awake.
Ubheke nje eduze kwakho makhonolela umsizi umvuzi.
I want to tell you a story of another conference that took place.
Ngifisa ukunixoxela indaba yenye ingqungquthela eyayikhona kwakuhlangene khona abantu.
Manje le ngqungquthela kwakuyingqungquthela yamagondwane.
And now this conference was the conference of mouse.
Or rats.
Of rats.
Kwahlangana amagondwane abiza umhlangano omkhulu. Bathi hayi khona inkinga esibhekene nayo.
Now these rats decided to call a big meeting to address a certain problem that they were facing.
Bathe hayi ngiyabona bakithi ukuthi siyaphela emhlabeni manje.
Then they said, can you see that we are being destroyed here on earth?
Ngiyabona ukuthi siyaphela namhlanje kukhona usibanibani kusasa akasekho.
Do you realize that we are perishing? Today we have so and so, but tomorrow so and so is nowhere to be found.
Bathi manje sidinga ukuthi sikhiphe isixazululo salenkinga.
And then they said now they need to come up with a solution to solve this problem.
Base bathi inkinga ukuthi manje siyabulawa onoxhaka laba faka umshizi manje sibulawa kakhulu onoxhaka laba.
And then they said, we are being killed by these snares that they place cheese on the snares and then we are killed.
Bathi siyaphela, siyaphela, ngiyabona nje siyaphela.
And then they said, as you can see, we are perishing. We are perishing indeed.
Bathi sicela imbono manje ozokhipha isixazululo salenkinga.
And then they decided that everyone should come with an opinion that will help to solve this problem.
Ayi kwaqhamuke enye igondwane yaphakemise unyawo lwalo lathi hayi mina imina ngiyazi impela ngizokhipha ngizoveza isixazululo.
Now one of the rats raised the feet and said, yes, I have a solution.
Hey cha ngempela weza phambili leli gondwane lalisencane lathi niyabona inkinga yenu ukuthi ni slow kakhulu nihamba kancane.
And then
yabona mawufika lapha yakunoxhaka vele uthathe nje ume kudana nje kunoxhaka bese ke uyagijima bese uqaba ushizi ushaya noxhaka ushaya nasemba kwakho usudlulile.
And then this small rat said, your problem is that you are too slow. You're supposed to be quick. If you approach this snare with the cheese, you should stand in a distance and then prepare yourself to run quickly, then snatch the cheese, and then leave the snare on its own.
Ha, bashayisho be bathele, hayi, bakho impela umbono omuhle.
And then they gave a round of applause, and then they said, yes, this is a good solution for our problem.
Hayi, wakhona omunye futhi wathi, hayi, nami nginombono.
And then someone else said, no, I also have an opinion.
Uthi, hayi, musana ukwenza izinto ngamawala. Inkinga yenu ukuthi nikwenza ngamawala. Kufanele ukuthi uqhamuke kahle. Uyabona ushizi kubanjwe insimbi ethile. Kufanele ukuthi udle kahle ngapha, ngapha nangapha. Ushiye nje lapha phakathi nendawo. Ngeke ukukushaye nokuxhaka. Nina inkinga yenu ukuthi niwenze ngamawala.
And then this other red said, no, your problem is that you rush things. You're supposed to be careful. When you reach the snare with the cheese, you must only bite on the side slowly, slowly, and leave the one that is in the middle. By doing so, the snare won't catch you.
Oh, bashayo re, batay nakhoka, ayise siyophepha ke manje.
Then everyone gave a round of applause and then said, yes, now we are going to be safe.
Hey, kwaba khona ke nabanye nabane baveza imbono yabo.
And then others also came with their opinions.
Ngasekugcineni kwabonakala ukuthi hayi kusekhona omunye onombono. Manje mawubona leli gundwane wabona ukuthi hayi leli gundwane selidala kakhulu.
And then at the end it was clear that there was still a rat which had an opinion, and you could see that this rat was so old.
Mayize ngaphambili ihamba ixhuga nje ihamba ixhuga ifike lapha phambili ixhuga.
So when this rat was coming to the front, it was limping, limping until it reached the front.
Wathi hayi bakithi ngitshela ukunivezela ukuthi mina sengizamile yonke leyo mzamo enishoyo.
And then this rat said, my friends, I just want to tell you that I have tried all the opinions and the things that you've said, but they never worked for me.
Yabona nje buka la ngemuva angisena umsini.
And then it showed them that look, I don't have a tail anymore.
Nami bengithi ngizoshaya ngejubane kani wasendlula awu kwasala umsila phakathi.
I also thought I was going to run quickly and snatch the cheese, but my tail was left in the snare.
Ngiyabona manje la unyawo lwami sekunqamukile. Nami bengithi ngizodla kancane ngapha, ngidla kancane ngapha. Awu kwasala unyawo lwami phakathi.
As you can see now, my feet is cast off. Because I thought I was going to eat the cheese slowly on the sides and on this side, but while I was eating the cheese, my feet was cast off.
What in kinga yetu magondwane ukuthi sithanda ushizi kakhulu asihlukaneni noshizi siyeke ushizi sophila imvoka lokho.
Then this rat said, our problem as rats, it is that we love the cheese so much. Let us abstain from the cheese and then we will live a long life.
Hayi bathula ke bathula magondwane.
Then all the rats were quiet.
Hayi babuka phansi.
Then they were just looking down.
Hayi babona ukuthi ayiqiniso leli.
And then they decided that no, this is the truth.
Niyabona? You see, we try condoms, we try those things, but let us abstain. Let us be pure young people. And then we will overcome and we will survive. And those problems of HIV and AIDS will come to an end, and teenage pregnancies will come to an end.
Yabona kuningi sesikuzamile, amakondom seswazamile, nezinye izinto futhi sayizama. Kodwa manje sekuyisikhathi sokuthi siphile impilo yokuba msulwa, sifunde ukuyithiba. Ngaleyo ndlela siyokwazi ukuthi sinqobe lesi sifo sikamashabhuqe futhi sinqobe nalenkinga yokukhulelwa kwezingane.
Those people that promote condoms, they believe we as young people cannot control ourselves. We are like animals that have just got an instinct and have just got some passions that we cannot control.
Labo bantu abaqhuquzela amakondom banalokho okuwumuzwa kubo ukuthi thina njengabantu abasha asikwazi ukuyilawula, kodwa nje sifana nezilwane siyahluleka ukuyibamba sivele senze nje noma kanjani.
But if we come to God, God gives us the Holy Spirit, which is a spirit who is a spirit of love, of power, and of self-control.
Kodwa uma siza uNkulunkulu, uNkulunkulu usinika umoya wakho ingcwele, okuwumoya wothando, okuwumoya wamandla, nomoya wokuthi ukwazi ukuphilela uNkulunkulu.
There is something else that is busy destroying our country.
Kukhona futhi nokunye okubhizi noma okumatasa kuchitha izwe lethu.
Alcohol and drugs.
Uphuzo oludakayo nezidakamizwa.
Now it's quite obvious what drug addiction does to a person.
Ngiyathemba ukuthi sekucacile futhi kuyabonakala ukuthi ukubambeka ezidakamizweni kwenzani kumuntu ophilayo.
We've heard many testimonies, maybe we'll still hear some testimonies concerning that.
Buningi ubufakazi sesibuzwile futhi ngiyathemba ukuthi buningi nobunye sasobuzwa ubufakazi maqondana nalolu daba.
But I'd like us to just look briefly at the problem of alcohol.
Kodwa ke ngiyafisa nje sike sithi ukugxila sibukusise le ndaba yophuzo oludakayo.
Remember God said the wages of sin is death.
Kumbula ukuthi uNkulunkulu uthe inkokhelo yesono ingukufa.
That is what Joseph was also taught by his father. And that is why he said, how can I do such a great and evil sin against God?
Nakuyilowo mlayo myalo owawutholwe uJosepha ewunikezwe ubaba wakhe ukuthi inkokhelo yesono ingukufa. Yingakho umuzwe sebuza ukuthi ngingakwenza kanjani lobo bubi obungaka ngone kuNkulunkulu ophilayo na.
Now you know that recently South Africa won the Rugby World Cup. We are the world champions in rugby.
Cabanga ukuthi sonke ke siyakhumbula ukuthi kungedala nje iqembu lika nobhutshuzwayo like lawina indebe yomhlaba.
I tell you, I was so proud to be a South African. I don't know about you,
when we won that World Cup and our captain Siya Kolisi held that trophy up so high, and we as South Africans, we are the world champions.
Kuthe lapho nokapteni waleli qembu lika nobhutshuzwa waseNingizimu Afrika ephakamisa indebe ngayizwela ngiqhenya nginokujabula ngaphakathi angaziki maqondana nawo.
And you know, there's also other sports tournaments and trophies. There's the African Cup of Nations.
Kukhona ke neminye imincintiswano eneyindebe, kukhona ngisho naleli yebhola elikhahlelwayo.
But do you know there's also another trophy that we have won in South Africa?
Ukhonake futhi nenye indebe esihlomuliswe ngayo njengezwe laseNingizimu Afrika.
We've got the African Cup for the country that drinks the most alcohol.
Sihlomulisiwe ngalendebe yokuthi sihamba phambili uma kuziwa ngakwezokuphuza utshwala.
I got this information from the South African Medical Journal that was published in January 2018.
Lolu lwazi ke ngilithole ku South African Medical Journal okuyinto ayishicilelwe ngonyaka ka 2018.
In that journal it says that of the 48 countries in Africa that belong to the World Health Organization, who South Africa has the highest per capita alcohol consumption.
Kushukuthi kuloko kwakushicilelo kwachaza ukuthi kulamazwe awu 48 ayingxenye ye World Health Organization iningizimu
South Africa in Africa
la eAfrika iyonkana iningizimu Afrika yona ihamba phambili uma kuziwa ngakwezokwenza imali maqondana nezotshwala.
Cha, ukuphuza per capita means umuntu nomuntu mothatha average yithini isiphuza kakhulu.
Kusho ukuthi ke la iningizimu Afrika abantu baphuza kakhulu utshwala noma uphuza oludakayo.
And they've got a scale, the World Health Organization, WHO, from 1 to 5. To see when people drink, do they drink in a way that is very harmful, that has got a lot of risk attached to it, or in a way that is not so harmful?
Kusho ukuthi ke le World Health Organization isebenzisa isikalo esithize ekusukela ku 1 siya ku 5 esihlolayo ukuthi umuntu uma ephuza uphuza kube njani, kube nokuhlukumezeka noma emveni kokuphuza isiphi isimo ayithole sekusona.
If you just drink and you don't cause a lot of harm, then you get a 1.
Kusho ukuthi uma usuyimbandakanyile nalelo uphuzo oludakayo bese kutholakala ukuthi azikho iy'nkingo ozenzayo bese bekunika-ke u-1.
If on the other hand it goes together with a lot of violence, car accidents, crime, fetal alcohol syndrome and all those other ills, then they give you a 5 if you are high on that scale.
Kodwa-ke kolunye uhlangothi uma usuyimbandakanye nalolu phuzo oludakayo bese kutholakala ukuthi kukhona ubudlobongela, kukhona ngisho nobugebengu, ngisho ney'ngozi zey'moto ziba yiningi iy'nkinga ey'velayo bese bekunikeza-ke u-5.
Now, in Europe, almost all the European countries, they get a 1.
Kodwa-ke kula mazwe aphesheya kwey'lwandle bona bathola nje u-1 kuphela.
Hayi ke iRussia ne-Ukraine bashaye u-5 impela, bashaye phezulu, but hayi ngendlela baphuza ngayo badakwa ngayo bahamba phambili emhlabeni wonke jikelele.
But now Russia and Ukraine, they all get 5 because they drink so much, they drink in a way that they cannot try to understand or try to fix their lives.
iSouth Africa namanye amazwe awu-9 mase wonke kulesi sikali bashaya u-4. Si
sidlulwa nje kuphele iRussia neUkraine kodwa thina ke sihamba phambili ngo4.
But now these 8 countries including South Africa, then it makes 9 countries. We are on a scale of 4, and then Russia and Ukraine is the leading countries.
Ngiyabona ukuthi utshwala buyasiqeda nya la South Africa.
Can you see and recognize that alcohol is destroying us as South Africans?
Habani nje la emakhaya ngizobona lapho obaba behluka behlangana khona baphethe ukhamba lapho ba busy nje baphuza utshwala nabesimame khona lapho futhi bathi hey nabesimame bayaphuza futhi bayadakwa futhi ay la bathi South Africa uma uthatha bonke abantu bathi oyedwa phakathi kwabantu abathathu bayavuma ukuthi baphuza uphuzo onamandla.
If you can just take your time and go around in the households, you can see and find out that fathers are busy with alcohol. They are just drinking the Zulu beer. Even our mothers are busy with this Zulu beer. Now, in the scale of 1 to 3, people are confessing that, yes, indeed, they indulge themselves with alcohol.
30% of South Africans admit that they drink alcohol.
30% la eNingizimu neAfrika bayakuvuma bona ngemlomo yabo ukuthi yebo impela bayaphuza utshwala.
This is according to research that was done in this medical journal, that was published in this medical journal.
Kusho ukuthi ke lolu ucwaningo belwenziwe laselishicilelwa yiyo le medical journal.
And of that 30%, half of them admit that they regularly get drunk.
Bese kuthi ke kulo 30% isigamu sawo siyavuma ukuthi impela siyadaba.
But we don't need even the medical journal for that. We just have to have eyes in our head and look around us and see what's happening.
Kodwa akasidingi ukuchazelwa yilolu shicilelo le medical journal ngoba amehlo ethu lawo esinawo impela siyabona ngawo ukuthi lokho kuyiqiniso.
Now I want to ask you, when people drink alcohol, does it bring about happiness and life, or does it bring about misery, heartache, sorrow, and death?
Manje ke ngifisa ukubuza kwena ukuthi uma usuyimbandakenyile nophuzo, ngabe uyizwela injabulo, uyizwela unokuphila na? Noma kuba khona ukuhlukumezeka nokuhlupheka, kube nobuhlungu benhliziyo, uyizwela usunomunyu na?
The South African government has a high tax rate on alcohol, but they say the expenses due to car accidents, medical expenses, all the social problems that go with it, those expenses exceed the tax that the government is making. I think it's almost double that.
Uyachaza uhulumeni ukuthi intela ayitholayo maqondana noma ayithola kutshwala idlula intengo noma imali ayikhiphayo esiza ingozi ezivelayo nazo zonke ingqushunqushu ezivezwa kuyimbandakanya nalolu phuzo oludakayo.
Intelo incane maqondana nezindleko.
Kusho ukuthi intela incane maqondana nezindleko.
Kodwa njengabantu abasha ngiyacabanga ukuthi uma nenqondo ehluzukile nawe ungayicabangela ukuthi kuyinto esile leyo noma cha.
But I think as young people with good working minds, you can decide on your own that is that a good thing or not a good thing.
Manje ngelinye ilanga ubamfundisi wala ekhaya ubaba Stekeni wayephesheya ehamba nezinye isebenzi ezinsundu zala babona iloli lidlula emgwaqweni la eceleni lendloli bekunesikhangiso esibhaliwe lapha ngesijalmani.
So our Reverend Stegen, one day he was overseas with other co-workers, and then when they were there they saw a truck that was passing by with an ad written on it in German.
Manje ngiyacabanga ukuthi nani nasizwe isijalmani angithi.
And I believe that you as well can understand German. So let me see if you are going to understand what I'm going to say in German.
Bekubhaliwe ukuthi trinkt mir Wein, das bringt Glück ins Haus hinein. Trinkt Pusa.
Kusho ukuthi bekubhaliwe ukuthi drink
mir Wein, iwayini kakhulu.
Drink wine so much.
Drink more wine.
Drink more wine.
Das bringt Glück. Kuletha inhlanhla.
Then that will bring you luck.
And happiness.
Nenjabulo.
Ins Haus hinein. Ekhaya.
At home.
Ngamanye amazwi, phuzani wine kakhulu. Kuzokulethela inhlanhla nenjabulo ekhaya.
In other words, this ad was saying, drink more wine so that you will be lucky and you will have joy at your household.
Besahambe nje la isandukudlula iloli leli bahlangana nomunye ubaba ophuzile odakiwe wagwala umgwaqo ehamba uyele kwabonakala ukuthi hayi cishe negama lakhe akasalazi.
And then after that while the truck has passed them, they met up with this one father who was drunk in such a way that he could not even walk properly. And then they thought maybe he does not know even his own name.
Mabebona laphambili kwibhlukwe lakhe limanzi nte ibhlukwe lakhe phambili.
Then they noticed that his trouser was wet in front.
Madlula babona la ngemuva ukuthi liyanamathela ibhlukwe.
And then they could see that behind the trouser was sticking on him.
Hey, but bukani manje inhlanhla ezongena ekhaya mayengena lo baba. Oh, ingane zakhe ziyojabula. Umkakhe uyojabula. Ubaba wekhaya engena ngalendlela.
And then they said, look at this. Maybe this man, when he reached home, his family will be happy and will rejoice if they see him in such a condition. Will they be happy?
Emakhaya maningi kunosizi. Kunosizi. Mhlambe nabanye la bangasixoxela indaba ngosizi olukhona emakhaya ngenxa yotshwala.
In many homes, there is misery. There's so much misery, and maybe others can testify to us due to intake of alcohol.
But the problem, young people, is if we as young people will also now carry on, and we carry on with that curse of alcohol.
Kodwa-ke manje inkinga kuthina abantu abasha ukuthi nathi sizoqhubeka yini nalesiqalekiso sophuzo oludakayo na.
Do you know, you girls, that when you drink alcohol and you are pregnant, that your baby is also getting addicted to alcohol?
Ngabe niyaqonda yini nina mantombazana ukuthi uma uphuza utshwala ukhulelwe leyo ngane osuke ithwele eswini naye isuke izoba nenkinga yokubambeka ngalo lolu phuzo oludakayo.
So the curse is going on to your next generation.
Kusho ukuthi isiqalekiso siyadlula sidlulela kwesinye izukulwane.
Uba mfundisi uyasitshela ukuthi ngelinye ilanga odokotela behlangene esibhedlela kwatholakala enye ingane esandukuzalwa ukuthi ingane le iyakhala odokotela nonesi bahluleke ukuthulisa le ngane.
And now our Reverend Stegen related to us that in one of the hospitals, the doctors were there, and then there was this newborn infant that was crying. And then the doctors were trying by all means to help this child to stop crying.
Hey, babizo specialist, babizo ingcwethi, babizo wonke umuntu onolwazi bonke bahluleka ukuthulisa lengane yakhala nje ingane yakhala inganqamuki ukukhala kwayo.
And then they called all the specialists, all those who know well about medicine. But they try everything to make this child to stop crying, but they failed.
Isigcino kwaqhamuka umunye udokotela.
And then at the end, one doctor came.
Uthi hayi, inkinga lengane iqalekile lengane.
And then this doctor said, the problem of this infant is craving.
Manje umawa lengane ubebhema.
Because the mother of that infant was a smoker.
Wathi ngilitheleni usikilithi. Bamlethele. Walayita usikilithi. Wadonsa intutu intutu. Wayesethu phezu kwengane ubuso bengane. Ha! Yathula ingane.
And then he said, just give me cigarettes. And then he lighted the cigarettes and then inhaled. And then he just took out the smoke into the child. And then the child was quiet.
Ngiyabona ukuthi isiqalekiso ngiyayidlulisa kubantwana benu. Nina nibhemayo, nina niphuzayo. Nani eniphilipile nginasimilo kungenza ukuthi leyo ngane izalwe ine HIV izalwa nje le ngane nginacala kodwa sizozalwa ine HIV.
Do you realize that you are just passing on the curse to your infants? If you are smoking, maybe if you are indulging in a bad life and immoral life, maybe that child that you will bore, it will be suffering from HIV because of the immoral life that you were living.
Ngingaxoxela nokunye okuningi ukukhombisa ukuthi inkokhelo yesono ingukufa.
I can relate to you many stories just to tell you and show you that the wages of sin is death.
Kodwa ake sidlulele manje sibuyele kuJoseph.
Now let us pass on and come back to Joseph.
UJosefa elapha eGibhite wahlangana nalenkinga yowesifazane ongenasimilo ube inkosikazi yalo omphetheyo.
And now when Joseph was in Egypt, he came across this problem of a wife of Potiphar who was not behaving in a well-tolerated manner.
Manje uJosefa wayefundisiwe ngokomesaba uNkulunkulu, ekhuliswa ubaba wakhe nomama wakhe ubaba Jacobe. Kodwa lo waseGibhite wayengazani noNkulunkulu, yena ke wayengazilutho nje ngokumesaba uNkulunkulu.
And now Joseph was taught to fear God. He was brought up in a way that everything that he do, he must glorify God. But this wife of Potiphar that was living in Egypt knew nothing about God.
UJoseph wayefundisiwe ukuthi uma usenza isono uphansi kwesiqalekiso uyokufa nokufa.
And then Joseph was taught that if you commit or indulge in sin, you are under a curse of dying surely.
Kodwa lo mkaPotifari ayena nje ubazi nje ukuthi hayi yenza into oyithandayo, uma nje ungabanjwa nje kuphela, hayi ungakwenza lokho okuthandayo.
But now this wife of Potiphar knew that you can do anything that you like as long as no one saw you, it's fine, you can do anything.
Manje uJosefa wayinsizwa Akeza. He was a very handsome young man.
And now Joseph was a very handsome man.
And his master's wife took notice of him.
Aleso skathi ke nonkosikazi wenkosi yakhe wayeseqala ukumnakisisa.
And she said, come to bed with me.
Wayeseke yamncenga ukuthi woze ulale nami.
Joseph said,
How can I commit such an evil thing and sin against God?
Kodwa sise uJoseph ebuza ukuthi ngingenza kanjani lobo bubi obungaka ngone kuNkulunkulu na?
What would you have said?
Ngabe wena ke wawuzothi?
Zinsizwe, beniyothini nini?
Young man, what were you going to say?
Kama ukuthi hey, inhlanhla yami namhlanje.
Maybe you were going to say, it is my lucky day today.
Hey, God, ngangazelela, awu, nako ke hey, letha nje kimi.
I've been yearning for a long time and then here she comes and bringing herself to me.
Uyabona ke lapho ke ngendlela uzobuza uphendula ngayo. Uyakhombisa ukuthi wena ungumuntu wakwaIsrayeli noma ungumuntu waseGibhithe.
Now the manner of which you answer shows that you belong to Israel or you belong to Egypt.
Ukuthi wesizwe sikaNkuluNkulu noma umuntu wezizwe umuntu ongazani noNkuluNkulu.
And then it shows that you belong to the nation of God or you just belong to a foreign nation that do not know God.
Lo esifazane, this woman, she, after Joseph refused, daily, the Bible said, she nagged him, she pleaded with him, she said, come to bed with me.
Lithi iBhayibheli lo wesifazane, izinsuku zilandelana amalanga ngamalanga, wayemncenga uJosefa, emncengisisa ukuthi akeze embhedeni alale naye.
Maybe she even dressed in a certain way to entice Joseph.
Ongenzeka ukuthi mhlawumbe nendlela ayigqoka ngayo kwase kuyindlela eyayizohalisa uJoseph imconsisa amathe.
You know the way that you dress is actually telling a story.
Ngabe uyazi ukuthi indlela ogqoka ngayo ixoxa indaba ethize.
Ngoba omunye wathi uma ungadayisi musukhangisa.
Because someone said, if you are not selling, you must not advertise.
We are sizo, cishe ngathi we are sizo lesi singesi. We are sizo lesi sizulu. Uma ungadayisi, musukhangisa.
It is said that if you are not selling, do not advertise.
Ngifuna ukuthi ngikuphinde. Uma ungadayisi, musukhangisa.
Let me repeat it again. If you are not selling, do not advertise.
Kodwa namhlanje, hey, baningi abadvertisayo. Bayakhangisa.
But nowadays, we find many who are advertising.
Uyoba necala phambi kwakho uNkulunkulu. Ngoba ngalokho ukhangisa kwakho, noma wena uthi hayi, angihlosile ukukhangisa. Kodwa khona abanye oyisikhubekiso kubona. Abazongena esihogweni ngelinye ilanga ngenxa yakho.
You will be guilty in front of God because maybe you will say, no, I was not advertising. But there are those who are being, find themselves in a problem. You are just a stumble block to others. Because of you, they are heading straight to hell.
Jesus said, they say if you commit adultery, you have sinned. That is what the law of Moses said.
Sizwa uJesu esho ukuthi uma uphinga wonile lo umthetho kaMose.
But I say to you, if you look at a woman with lust in your eyes, you've already committed adultery.
Kodwa yena uJesu uthi uma uke wambuka wesifazane wawusuyamncanela ngamehlo akho kusho ukuthi usuphingile naye.
Angitshele. Uzongena ezulwini.
So now tell me, are you going to enter heaven?
Wena obuki pornography.
You who is busy watching pornography.
Wena obuki ithombe zabantu abanqunu.
You who's busy watching the pictures of the naked people.
Wena obuka iitori lapho abantu bangena embedeni balala ndawonye ubuke ku TV kuyilokho into ijabulelayo yongena ezulwini ngalokho.
You who is busy watching television, watching those stories. People who are busy getting into bed, you think you are going to get into heaven?
Sambe, we are called a German, a Satan, good eye, Unaguenza, Lesosin, Gegufe, Gegunculucula, Washulen, Auzongan, and Jagalula, Ezulin, so long, Je, Ubu Tandazing and Ilanga, Ufuti Pipeli, we in Consen in Jem, some we in Consen in Zabash, and there was Zaban, Auzongan Zulin.
Maybe you believe the devil when he is deceiving you, telling you that no, it's not a problem. You can just watch these things, and then maybe you can pray and read your Bible and just go to the youth conferences at the mission.
We ask Uti Uchosefa, when then?
Do you know what Joseph did?
Joseph refused. He said no. N-O.
Uchosefa wala wapeta watika angeke.
Your problem, girls, is that you cannot say no.
Inkinga yenu mantombazane ukuthi anawo cha.
Niuvuma zonke nina.
You agree to everything.
Yebo 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 yonke yebo yebo.
You just say yes, yes, yes.
Ngalokho awuzongena ezulwini.
Because of that you will not enter heaven.
Ngaphandle kokuba uphenduke ezonweni zakho.
But only if you may repent from your sins.
UJosefa wathi cha.
Joseph said no.
And more than that, he wasn't even in the house when that woman was there. He made sure he's not in the house alone with her when she is there.
Ngaphezu kwakho konke, uJosefa wayenza isiqiniseko ukuthi akayitholi enalo wesifazane babe bobabili endlini. Wayenza isiqiniseko ukuthi akabi khona mayekho.
When I came to the mission as a young man of 17 years old,
lapho ngifika la emission ngisengumfanyana nje oneminyaka eyishumi nesikhombisa.
Noma insizwa.
Ngiyinsizwa nje eneminyaka eyishumi nesikhombisa.
I believed God understands when we sin.
Ngangine nkolelo ethi uNkulunkulu uyazwelana nathi noma uyaqonda uma sona.
I said if I could resist the sin, but in the end it gets too much for me, I can't help it. God understands because he made me as I am.
Nginalo muzwa wokuthi uma isono singihlupha, uma ngihluleka ukuyithiba, ayikho inkinga ngingayimbandakanya kuleso sono ngoba vele uNkulunkulu wangidala ngaba yile ndlela engiyo.
Angithi abanye basho njalo. Hayi, bathi ngidaliwe nje nginegazi elishisayo. Manje ufuzo nje lwakithi. Awu ngiyinsizwa yakithi. Uyabona manje angikwazi ukuyibamba, angikwazi ukuyikhuza. Kwindlela yami nje leyo.
Then others, they even utter these words and say, no, I was created in this way. And it is something that lives in me. It is the thing that runs in the family.
But then I read a verse, or it was preached about it in a message, that in Hebrews chapter 12, you have not yet resisted sin to the point of the shedding of your blood.
Ngaseke ngifunde ivesi elithize noma ekwakushunyayelwa ngalo elitholakala encwadini yamaHebheru isahluko seshumi nambili elithi awukakalwisani nesono kuze kube sekuphumeni kwegazi.
And that is what Joseph did. He resisted sin. It doesn't matter to him how much it cost.
Yilokho okwenziwa uJosefa noma ngabe lalingakanani inani kwakumele alikhokhe kodwa wakwenza lokho.
One day, he went into the house, he didn't know that Potiphar's wife was there. And then she said, this is my chance.
Nanti
tubalami leli.
And then she said to herself, this is my opportunity. I am going to get him today. I'll just sneak behind him slowly.
eduze kwakhe wambamba wathi lala nami.
And then he was sneaking behind him, and then when he was close to him, she grabbed him and then said, sleep with me.
Ngiyabona wesifazane omubi ongenasimilo uthi unjani.
Can you see how this woman was wicked? Someone who has no self-control.
Bakhona abesifazane ababi.
We find those who are wicked women.
Abazingelayo bangabazingeli bazingela inyamazane.
Who are hunters who are busy hunting.
Khona omunye wesifazane futhi omubi sifunda ngayo eBhayibhelini.
And there is another woman that we find here in the Bible that we read about.
UJezebel.
Jezebel.
Hayi uJezebel waye umuntu omubi kabi.
Jezebel was a wicked woman.
Ngesikhathi indoda yakhe eyinkosi u-Ahab esebulewe kwaqhamuka uJehu. UJehu wesembulelo indoda yakhe efika lapha esigodleni senkosi kwaqhamuka uJezebeli ecabanga ukuthi hayi nalo Jehu ngizomenza ukuthi avele angithande vele sihlangane naye uzongithatha ngibe kanye naye ngaleyo ndlela ngizophila.
Now the husband of Jezebel, King Ahab, when he was dead, he was killed by the king Jehu. And then this king, when he was approaching the castle or the palace of the king where Jezebel was, then Jezebel just thought that, no, I will entice Jehu and then we will be maybe in a relationship.
UJezebel wahamba wazipenda. Nina inayipendayo kusho ukuthi ningamadodakazi kaJezebel. Amadodakazi nina inipendayo. Niyabona nina inipendayo. Eh ningamadodakazi kathi xolo mangintshele intshele iqiniso ngixoleleni ngise pulpit akumele ukuthi sikhuluma amanga la sikhohlisana akunjalo.
And then Jezebel went and put a makeup on her face.
She painted herself.
And then you who are busy painting yourself, you are the daughters of Jezebel. And please forgive me if I tell the truth, because I'm here in the pulpit, I have to tell the truth as it is.
Ay, why pend, mtano muntu? Why lungisa inwele zakhe? Why bigisa le? Why lungisa mashiya? Why pend la ameshe chuba? Aw, wapuma lapho? Hey, ubungambona.
And then Jezebel painted herself, and then she fixed her hair in a certain way, and then fixed her eyebrows, and then she had eyes of a pigeon. And then you could see her when she was coming out from that place.
Wavela lapho kwi indle phezulu, wavela lapho efasteleni, wayikhipha ubuso bakhe nekhanda lakhe lapho uJehu eseqhamuka ehamba ngenqola. Uyabonakala indoda Hey, Kawe, wabona wavela uJezebel lapha ethi hayi usezongibona bese ke uyangithanda.
Now when this Jehu was approaching with his chariots, and he was a warrior, and then when Jezebel was there on the second floor on a balcony, then she thought that no, when Jehu will look at me, then he will definitely fall in love with me.
Wathi uJehu ukhona kanye nami lapha kule phezulu endlini. Kwaqhamuka abanye amadoda amabili wathi yebo wathi hayi mphose phansi.
And then Jehu shouted and said, is there anyone with Jezebel on that floor? And then two men came and said, yes, we are here. And then Jehu said, please throw her down.
Angisho ukuthi lento ayenza lapha yinhle, angisho, angincomi ngalokho, ngintshene nje into yenzekile.
I'm not saying what Jehu did was a good thing, I'm just telling it as it is.
Bamphosa phansi.
And then they throw her down.
Ngesikhathi eshaya phansi, amahashi agibela phezu kwakhe, amnyathela, kwathiwa igazi lakhe lachitheka ezindongeni.
And then it is said that when she reached the floor, when she was down, the horses with the chariots was running all over her, and her blood was smeared all over the walls.
Manje lo inkosikazi uJezebeli wayengumuntu engumbulali impeleni ngoba wayebulale abaprofeti bakaNkulunkulu abaningi.
And now this Jezebel was a murderer because she has killed the prophets of the Lord, many of them.
Amgaya ngenyawo amahashi bamshiya njengemuva engamapieces.
And then the horses ran over her and then they left her in pieces.
Wangena uJehu esigodlweni wahamba wahlala phansi wadla.
And then Jehu entered the palace and then he was sitting down to eat.
Wathi oh emba mesedlile wathi aw konje lo muntu wayendodakazi yenkosi futhi hayi ngono nehamba nimthathe nincwabe.
And then he remembered after he finished eating that no, Jezebel was a queen. So she is supposed to be buried in a grave.
Wathi amani nomthatha nimncwabe.
And then he said, no, you must take him and you must take her and bury her.
Mabefika khona abasatholanga lutho.
And then when they reached that place, there was nothing to be found.
Bese kufikile izintsha lapho zaba nedili izintsha.
Because dogs came and ate her up.
Kwasala nje ithambo nje encane lekhanda inxenye yesandla okuningi nje bekungasekho.
And only a piece of the skull was left, and then a piece of the hand, and then the most of her body was nowhere to be found.
Kuyakhombisa inkokhelo yesono engukufa. Nawe ngwesifazane unginasimilo okwakho kuzoba kubi kunalokho mawungena esihokweni endaweni lapha kukhona ukukhala nokugedla kwamazinyo lapho uzodliwa impethu busuku nasemini kungekho ukuthula wena oyiphila impilo kunasimila.
And it shows that the wages of sin is death, and you who is busy living an immoral life, your matter will be more even worse than Jezebel's matter, because you will be in hell where the fire will not be quenched and it will be gnashing and gnashing of teeth.
Kodwa uJosefa wanqoba. UJosefa ngesikhathi lwesifazane embamba wavele wakhumula nje uyabona njengoba ngigqoka ijacket wavele walishiya ijacket esandleni sakhe wabaleka eshiya ijazi lakhe esandleni salwesifazane.
But now Joseph conquered, because when this woman was trying to grab him, he decided to leave his jacket and then he ran away.
In that way, Joseph was victorious.
Ngaleyo ndlela uJosepha wayeseba umnqobi.
I don't know. Are you victorious over sin, or has sin conquered you?
Angazi ke noma wena uyasinqoba yini isono. Noma isono esinqoba wena.
Because the wages of sin is death.
Ngoba inkokhelo yesono ingukufa.
But there in Romans 6:23, it doesn't stop there. It also says, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord.
Kodwa ke kule ncwadi yabase Roma chapter 6 verse 23 ayigcini lapho iqhubeka ithi kepha isipho somusa sikaNkuluNkulu singukuphila okuphakade kuKristu Jesu inkosi yethu.
If you realize that sin has been conquering you,
uma uqonda ukuthi isono siyakunqoba,
you can come to the Lord Jesus.
Ngeza usondele kuinkosi uJesu
and give your life to him.
Bese unikela ngempilo yakho kuye.
It doesn't matter what sin you have committed. If you confess that sin, he will forgive you.
Akunandaba ukuthi hlobo luni lwesono olenzile, kodwa uma uza kuyena uzivuma leso sono uzokuthethelela.
So if you know that you've been sinning either physically with your body or even in your thoughts,
you need to bring that sin into the light.
Uma uzizwela noma uzazela ukuthi uyimbandakanye nesono ngabe mathupha ngomzimba wakho noma ngemicabango yakho umelwe ukuthi usilethe ekhanyeni.
If you've been immoral, if you've been busy with sexual sin, whether it's with somebody else, whether it's with yourself, then you need to repent, because the wages of sin is death.
Uma kade ungayiphathi kahle noma uyimbandakanya nocansi nomunye umuntu noma uzingcolisa wena uqobo umelwe ukuthi leso sono usilethe ekhanyeni uphenduke kuso.
If you've been busy with drugs, with alcohol, whether in a small or a big way, you need to repent from that. The wages of sin is death.
Uma kade uzimbandakanya nezidakamizwa noma nophuzo olunamandla noma nezinye izinto engalungile umelwe ukuthi lokhu kuveze ekhanyeni ngoba inkokhelo yesono ingukufi.
Whatever sin you've committed, you need to repent from it, because God said the soul that sins shall die.
Noma ngabe isiphi isono embandakanye naso umelwe ukuthi uphenduke kuso ngoba uthi uNkulunkulu umphefumulo wonayo ufanelwe ukufa.
Don't believe the lie of Satan which says you'll surely not die, you'll just have a lot of fun.
Ungakholwa amanga kaSathane ekukhohlisa ethi hayi uzojabula nje kuzoba mnandi.
Don't be a daughter of Jezebel, rather be a Joseph, whether you're a girl or a boy.
Akumelwe ukuthi ube indodakazi kaJezebel, kodwa umele ukuthi ube nguJosepha, ingabe owesilisa noma ingaba owesifazane.
Thank you.